we got some for a reason. Domo Gaia, Black Shilko. Studio A, Studio A. Knock, 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 knock.
Nina sababu maalum ya kuwaso. Umtaa unanijua kwa kuwaso. Everything that I do mitikaso.
Yango naifanya mi kwa kuwaso.
Nina sababu maalum ya kuwaso. Umtaa unanijua kwa kuwaso. Everything that I do mitikaso. Yango naifanya mi kwa kuwaso.
Bado naongeza bidii kusaka ninachotaka. Naitumia nguvu hii kupambana na vibaka. Bado naongeza bidii kusaka ninachotaka. Naitumia nguvu hii kupambana na vibaka.
Bidii yangu kubwa kazi inaonekana. Isa nzowekeza kwenye hip hop. Singependa hii kampuni kufilisika. Hey Mr. DJ piga hit
track. Maisha ya Hasa for me.
Every day now people are seeing me, I'm only struggling. Number one, always achieving, I'm only hustling. Me never run away when the things are on the neck. Like a roster man, me kill up one smoke. Fade away, I see Chilko Black, no more kai up on the street every day. Who flossing in at the clubbing with the shows on Saturday. Chilko Black, no more kai up on the street every day. Who flossing in at the clubbing with the shows on Saturday. No more play guitar. We did one mic, now she come on the mic, doing shows with the money. No more play guitar, Black with the drum mic. Now she come on the mic, doing shows with the money.
I hustle for a reason.